Every question needs an answer. Ni Texas, Muscat, your top rapper for Jinike Wongo. Okay, Kumatha Kenori ya soka, diwe ya singer views. Mama Fina, which is which, wama who's in nudes. Uyachi ntune Adam Wawa, which is which. Mukama Zanyue Nene, local the research. Lazaro, ya temu nafa, wacha di muramu. Ukatonda ne wadumbe, buza musanya, jaro. Ukatonda ya sara, watembu wadumba, numarao. Muri mpulida wali wa ansebola. Asoko mpenja ulo ya hip hop kuruga furo. Chechi singo kuruma kunjela no tulo. Tugene na kopika di owa chimansu. Alu watu sera, alu watu gabira mukiro. Otamero ni muruganda chane mera chantama. Simanyanga na bazungu weba fabaluruma. Yenze poti nike wongo wano weforoma. Tarapa mewanda bako muana bako lima. Which is the witch? Nese mbozi nga wengkoda research. Which is the witch? Dr. Sijari Muchivinachi. Which is the witch? Bwongo witch. Which is the witch? Nese mbozi nga wengkoda research. Nche wuze chinyo haba imbi bafaba konga. Which is the witch? Lenonzi zenga beka. Nenga chenye chukuli semi siyaga. Okuja konga nawe kuru nebi ya kuroga. You want another rap ya vira daramuraga. Owaleta albumu ya Black Siraga. Kwaikwe kwaisani ya marira pen. Choka mufuture there no way to be seen. Twalinga mulavu nechiganye wampitanga. Nga lavu ya fekute wakuru nemanga. Katomaga magambo cha wantu okusanga. Achenyo lwajo mbonyawe nyangampanga. Yeze master film star Mr. Raimi. Bara power finds enze kari wamuramu. Mbaso sa unkode mimiro nenji jamu. I deliver bambu to zarabu wazi jamu. Which is the witch? Nese mbozi nga wengkoda risa. Which is the witch? Dr. Sijari Muchivinachi. Which is the witch? Bwongo witch. Which is the witch? The same boss now we call the same. Birina maso ne atokula makuburamu. Oshimanyi mliato lya nuwa abantu gavuje twalimu. Era basimatu kabebo mliata abalimu. Which is which ngate nafe kunzi kwetu. Salau me to make this sentence. Lwaki abazungu walayi batu full and dance. Which is which mbome bagezi kunzi. Tebatu singa aji wa the common sense. Which is which leke njini njimu njisensi. Maulenzo rapa wongo kubali bachifensi. Rap general banzi jemu waloko defensi. Fortini kebo wongo ze diseases. Which is the witch? The same boasting of Koda research. Which is the witch? Dr. Sijari Muchivinachi. Which is the witch? Bwongo witch. Which is the witch? The same boasting of Koda research.